It's DRT.
Mama, you, mama, you. Sitasonga nawe kwanza navyo kukubali ulivyo hodari wanijulia mwenyewe I don't wanna share when you wangu nimekotea yeah umenikolea oh mama moto chochea yeah. My like a busy boy una makekekeke nimekupa usukani baby show me your body yeah I like a sweet body tena mtepe tepe. Into your young honey.